My baby, wanichota kili kwako sioni. Baby, you're my lover, nimekuwa hangover, you blow my mind. Kwani kwa nami, kuna shida gani, nimeleta mimi. Kwani kwa nami, kuna shida gani, nimeleta mimi.
Party, liko nasi, liko nasi, oh, nah.